Uptown on the track.
You man, where you come from? I'm your music lover, so oh, yeah.
Posa kona mano ngabalela ndapali iwe Bantu tabaishiwa efyo ngumfwa pali iwe iwe wabakumutima balike balela nda Bantu tati ngumfwe tati nchinje Bantu yuma controller ulanje nsha kwa Range Rover Bantu waliso sha kumutima elo ni wewe kawe musuma Musuma yuma controller Ulanje nsha kwa Range Rover Bantu walisu sha kumutima Elo ni weweka we musuma We musuma Olo valande Ineteti ngufwe Bantu narishi wefyo hawa Umutima owe nefyo fwaya Abantu wafwaya fiati waya Chiwe mewe nataba fwaya Badili aline vale luisha na inele kankulangisho kutemwa Bantuwe waishi befyo nava Niwe ne waishi befyo hawa Ninde tunde umuchikondi ni nomo Ma pressure yeve ya limo Shiposa kona mano ngavale landa pali iwe Bantu tabaishi wa efyo ngufwa pali iwe Iwe wabakumutima Balike vale landa Bantu tati ngufwe tati nchinje Bantu yuma controller Ulanje nsha kwa Range Rover Bantu walisu sha kumutima Elo ni wewe kawe musuma We musuma yuma controller Ulanje nsha kwa Range Rover Bantu walisu sha kumutima Elo ni wewe kawe musuma We musuma
The only woman in my life You shine bright in my darkest times Ichichi temu iko twakwata Echiri abonse bakungwako When I'm feeling low Right by my side to lift me up Shishi befyo ninga kwa nisha ukwa hula iwe We waishi befyo nabani we Ne waishi befyo wabani ne
Tunde umuchikondi ni nomo Ma pressure yeve ya limo Shiposa kona mano ngavale landa pali iwe Bantu tabaishi wa efyo ngufwa pali iwe Iwe wabakumutima balike vale landa Bantu tati ngufwe tati nchinje Bantu yuma controller Ulanje nsha kwa Range Rover Bantu walisu sha kumutima Elo ni wewe kawe musuma We musuma yuma controller Ulanje nsha kwa Range Rover Bantu walisu sha kumutima Elo ni wewe kawe musuma We musuma
Baila Empire Music
Oh.